killer baby. Domino, but of course, yeah.
I sell Nani Bonga Shanti.
What is it that you want to do?
Nani Bonga Shanti. Una madarong drunk, twesimiani.
I sell Nani Bonga Shanti.
Kwani utaduna unatakaje?
Nani Bonga Shanti.
Na unatakaje?
Una madarong drunk, twesimiani.
Baby girl, so na leta gani? When super, he's on the gun. Yani after kuku sort like that, but una afford kuni dis like that.
Boss, hapana leta feelings.
Yes.
Tunajua na romance bila shillings.
Yes.
Una expect mini tata like that, alafu kinifisha goodies na kuwa imara that.
But of course, sine kitu nafaa kuelewa. Kama ni vitu nafanga kupewa. Niandalie fresh kwenye blanket, alafu badaye ndacheza fresh kwenye wallet.
Nikuandalie kwenye blanket.
Manze.
Alafu tani search kwenye wallet.
Bana we.
Hiya ni yako na watu
Alo.
Menu. Hey.
I sell money from the shadow.
Kana tadu na unatakaje?
Money from the shadow.
Na unatakaje?
Una madarong drum, twesimiani.
Uh-huh.
I sell money from the shadow.
Kana tadu na unatakaje?
Money from the shadow.
Na unatakaje?
Una madarong drum, twesimiani.
Buda boss unataishaje?
Kenzi tayari.
Hala. Unataingwa, umesahau kuna kanzi yangu, unanibongesha mbana, unadeni yangu.
Deni yako sahau and forget.
Buda.
Tunakumbuka kuna game tulipe.
Manze.
Manu na Arsenal my friend.
Hala,
tutawacha patu, nil west man.
Sawa basi nipe vyetu zangu.
Matarawe.
Buda boss na denzumu zangu.
Hey.
Kitu kiomba mtu wangu wa urudisha.
Hala.
Na tu kirudisha ni lazima tafisha.
Hapana jaga sigo mtu wangu. Siwe pia uko na jale yangu.
Hizo ndo kane.
Hizo sako ni za ovi.
Manze.
Kipe shuja jo. Na uni ajane mtu wangu.
I sell money from the shanti. Nani bonga shanti.
Na unatakaje.
Una madarong drum. Kwa simiani.
I
sell money from the shanti.
Kwani utaduna unatakaje.
Nani bonga shanti.
Na unatakaje.
Una madarong drum. Kwa simiani.
I sell money from the shanti.
I sell money from the shanti.
Kwani utaduna unatakaje?
Nani bonga shanti.
Na unatakaje?
Una madarong drum.
Twesimiani.
Yeah, I'm also going to go get it.